Ngize ngondlika Ngisayo span Funu gondlika Funu gondlika Ngiyosebenza Ngize ngondlika Ngisayo span Funu gondlika Funu gondlika Ngisayo span Funu gondlika Funu gondlika Funu gondlika Ngisayo span Funu gondlika Funu gondlika Ngisayo span Ngizobuya kungekudala Ngizobuya ngiphethe imali Tela mndeni ngasabi Ngisayo phana Ngizobuya ngiphethe imali Kuze nginakhele umuzi Cela ningakhali Can you be my home Ukuze siphile kamnandi Siphile impilo emnandi Vele sibe grand Cela ningasabi Ngizobuya ngiphethe imali Ngizobuya ngakhe ikhaya Ngisayo span, funu gondlika, funu gondlika Ngiyosebenza, kuze ngondlika Ngisayo span, funu gondlika, funu gondlika Ngisayo span, funu gondlika, funu gondlika, funu gondlika Ngisayo span, funu gondlika, funu gondlika
Yeah, ngiyosebenza Funa ukwenza ikhaya Funa ukubulayini Buke ngenza Hleli ngihula phansi Hleli ngishaya isipani I come from the dust Yeah, want the pants Move on to the peps Degrees all this work You can never match You know I'm the catch Blow up in the cage What you want, Sage Yes, I bends Hleli ngishaya isipani
Kuze ngondlika Ngisayo span, funu gondlika, funu gondlika Ngiyosebenza, kuze ngondlika Ngisayo span, funu gondlika, funu gondlika Ngisayo span, funu gondlika, funu gondlika Funu gondlika Ngisayo span, funu gondlika, funu gondlika